know me a roll, I say. Know me a roll, I say.
Know me a roll.
After money got a lot of comfort,
the money is so good, sir.
Know me a roll.
After money got a lot of reward,
the money is so good, sir.
Know me a roll.
After money got a lot of comfort,
the money is so good, sir.
Know me a roll.
After money got a lot of reward,
the money is so good, sir.
Unambie kaniko pamoja na wewe. Mana silali nikasinzia mawazo juu yako. Mana silali nikasinzia mawazo juu yako wewe. Simu yako kiwa sipati na wazo kwa wapi. Nungi ya mojo kituma SMS haifiki. Wana na DC nungi ya mojo. Najua siku ntakufagile bado sijajua ni lini. Haro ndio maana napata pressure nikikukosa duniani. Avro avro naumia moyo.
Na mia minkotigo na yeye kovoda. Na mutago sweet honey razizi wa moyo. Toto wa kimburi somfogoro na misopo yoyo. Yes, I'm so happy nikiwa naenda na sita sita. Na kuitaji na shanga ukinkunjia ndita. Usipagawe gata wa sushi para napo kuita. Yeah, ata wa sushi para napo kuita. Jua na kupenda sompaka Valentine Day. Hey hey, twende tukare to Battle Bay. Every day mtoto kipedo mikata K. Kubari mtoto sweni ndoto mnyamwezi nipande bay. Nikutwe lunch mixa biere nyama choma ipe yai. Kipando mzuka kitu cha mdadi na nyagi dry.